xubiyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Florida Jeb Bush ayaa ah labada qof ee loogu aqoonta badan yahay ee lagu wado inay ka mid noqon doonaan musharaxiinta doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka ee sanadka dambe. Labaduba waxay wataan magacyo aad loo yaqaano, lacag aad u fara badan ay ololaha ku geli karaan, balse waxaa markaasi la sheegayaa in labaduba ay wajihi doonaan loolan adag oo haddii ay go'aansadaan inay tartankaasi ka qayb qaataan. Wariyaha v o da Jim Maloney ayaa warbixintan ka soo diray White House, balse Maxamed Cabdisandheere ayaa soo koobaya.
Dimuqraadiyiintu waxa ay doonayaan in Hillary Clinton ay tartanka madaxtinimo soo gasho oo ay ololaha doorashada horay u bilowdo. Hase yeeshee, waxay Clinton la tacaalaysaa ka jawaabidda su'aalaha la xiriira adeegsiga emailkeeda gaarka ah markii ay haysay xilka xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka. Clinton ayaa ka hadashay garaadka dadka Maraykanku ay wax ku kala saaraan.
I trust the American people to make their decisions about political and public matters.
Fiiriya, waan aaminsanahay in dadka Maraykanka ay kala saarayaan arrimaha siyaasadda iyo kuwa shaqsiga ah. Waxaanan dareensanahay inaan qaaday tallaabooyin aan horay loo qaadin oo aan ku soo bandhigayo emailada shaqadaydii la xiriira. Meelo dadku daalacan karaan ayaana la soo dhigi doonaa, ayay tiri. Muranka ka dhashay emailada Mrs. Clinton waxa uu soo noolaynayaa fadeexadda odaygeedii Bill Clinton. Sidaasi waxaa sheegay Matt Dalek oo ah falanqeeye ka tirsan jaamacadda George Washington.
This idea that the Clintons always are trying to hide something, or they're just not trustworthy, or they hate the press, or they're in, you know, locked horns with Republicans. All these things.
Aragtidan ah in reer Clinton ay mar walba isku dayayaan inay wax qariyaan ama aan la aamini karin ama ay warbaahinta naceb yihiin amaba ay mar walba muran kula jiraan jamhuuriyiinta, waxaan oo dhammi waa wax soo noqnoqonaya. Qas ayayna ka abuurayaan dalka xisbiga dimuqraadiga gudihiisa iyo warbaahinta gudaheeda intaba. Jeb Bush oo jamhuuriga ka tirsan isaga loolankaas ka duwanayaa haysta. Bush waxay u muuqataa inuu la tartami doono dhowr muxaafidiinta ka tirsan iyo xasuus aan wanaagsanayn, taasoo laga hayo xilligii walaalkii uu xilka madaxtinimo hayay. Isaguse arrintaas ka duwan ayuu sheegay.
I love my brother. I love my dad. Actually, love my mother as well. Hope that's okay. And I admire their service to the nation and the difficult decisions that they had to make.
Walaalkay waan jeclahay, aabbahay waan jeclahay, run ahaana hooyaday waan jeclahay sidoo kale. Waxaan rajaynayaa intaas ay caadi tahay. Waanan la dhacsanahay adeegii ay qaranka u soo qabteen iyo go'aanadii adkaa ee ay qaateen. Hase yeeshee, anigu nin naftiisa u gaara ayaan ahay, buu yidhi. Jamhuuriyiin dhowra ayaa la filayaa in Jeb Bush ay xilka kula tartamaan. Baahida ay dadku u qabaan wejiyo cusubna Jeb Bush way dhaawici karaysaa. Waxaa sidaasi yidhi Matt Dalek oo jaamacadda George Washington ka tirsan.
And this larger sense within the Republican Party that do we really want somebody from the past? I mean, that's the argument that Scott...
Dareenkan weyn ee ka dhex jira xisbiga jamhuuriga ee odhanaya, run ahaan ma waxaan u baahannahay ruux hore? Taasi waa dooda uu qabo gudoomiyaha gobolka Wisconsin, Scott Walker. Magaca Bush iyo wax alla waxa uu xambaarsan yahay ayaan u malaynayaa in weerarkaasoo kale uu sahlaya, ayuu yidhi. Jeb Bush waa ninka ay door bidayaan jamhuuriyiinta badankoodu. Hase yeeshee, waxaa Bush shaki ka qaba qaybaha muxaafidiinta ee xisbiga. Sidaasi waxaa sheegay Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
There's a lot of resistance to another Bush. On the other hand, he's managed to corner the market with many of the big donors and...
Waxaa jirta diidmo badan oo laga qabo Bush kale. Dhinaca kalena waxa uu ku guuleystay inuu isagu dhinac ula baydho dadka magaca leh ee lacagaha yaboha iyo weliba shaqaalaha ololaha doorashada ee waxqabadka wanaagsan. Markaasi waxay noqonaysaa arrin xiise leh in la arko in qaybaha jamhuuriyiinta aasaaska u ah ay Jeb Bush murashaxa koowaad ka dhigaan sida ay aabihii iyo walaalkiiba uga dhiganayo, yidhi. Clinton iyo Bush labadoodaba waxaa la filayaa inay xilli dhow ku dhawaaqaan inay u taagan yihiin tartanka xilka madaxtinimo ee sanadka 2016.
Waa tahay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii wariyaha v o a Jim Maloney oo ka hadlaysay xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo gudoomiyihii hore gobolka Florida Jeb Bush oo isaguna ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo noqday labada qof ee ilaa iyo hadda ugu cadcad xisbiyadaasi ee la filayo inay doorashada sanadka 2016 kasoo qayb qaadan doonaan.